yokuzuma, impi yokuzuma, impi yamanga, impi yamakhobi, impi yamakhobi, impi yozuma, impi yozuma, impi yamanga, impi yamakhobi, impi yamakhobi, impi yozuma, impi yozuma.
Kutubutu ba majongo silona loe tuzo funu tando kete za tabe yegi shima Iginqe iqale phezu kwawanga khawuleza zeza nalela phansi azondele na usanibonana njingane onsango. Ngizothuma ingane igijima ishone phansi ngazondeleni iyongicelela igunya kumkhulu fanifani ngixova abafana ngomkhonto lamculweni ngoba ngiyabona bagcwele kudelela ngithina sikhulise ngenhlonipho phela. Uma bengangibona ngixabakashiyela bengabuza ukuthi mfana unjenjenje ufunze bani ngoba thina sakunika umsizwa nenhlonipho kulo mhlaba. Kakhulu azokwenzana okelo kwathi inhlo ingoma liyishaye futhi liyayinene kulo. Kuye kwancokola umkhulu ugili phesheya wesidumuka ngo-2013 wathe umfana phela abanye bashaya bese bethi one nje bese bethi wanyawanya kanti wena uma uzoyishaya ngizithi ucathe abafana bazokwenzana e bazokwesaba abantu. Ngisho Thembi komzala babekhona lapho sahleka kwasekuseni singalela. Ushikisho lithula lingathi livuwo namandla njengamanzi oyizola phakathi ngoba bonke beza ngobuso bethi uma bephakathi beza ukuthi unanga iy'ndaba zakhe kuye kwakhala iy'ntombi kumasikandi zathi lo bhuti ayiqhenya futhi unesithunzi esizima kabi. Beze ngithula mina ngayihlekela ngoba phela thina uqonga sayaqala umculo singakaqala asifani nolokhuzana ababanjelwa iziginqi. Ngidlala ndala ingoma enkulu futhi yamahwanqa sukuyisala muphi umasikandi ngo-2000 nolokhuzana ngingakaculi bafana nisezingane. Ngimshaya ngosibhalabhala sentombi ejole next door kwashintsha ukukhuluma esokweni laphuma kanjena. Gxushula wemgxushula yabiza ebhekuvile emangwanela hlabenizokhahlamba la ngimthathe khona mashazi. Ngikuphusha ngempishimpishi unyakaza kwephansulela kwentshingi labasala bebambo ngezandla abasesoweta abantwana. Ndadlambe mthola katholakele mabili amasango kholele okuya khonele okubuya khonele kohadele. Wayihlaba kwezakala mziba kwaze edokuzinivele kadowabaqala. Uma phezulu kwamaphumulo emvoti kakhawuleza isigodi. Wahlaba umlanjwane eqeda lazondi vezandlebe lavuka ushukela lahamba lawolandiza ethekeli ulahli bhastela wathi umlanjwane. Nale gingi zabanomzane shaya iy'gingi zababhemu heyi ngathi ngiyishiye khona lapha mina nansi mshunshu uhliziyombi awe malo awe bako nanka amahlazo